Gonja LB. Baraka Music is Gonja. Kukonda baby nangabanji wango wia iweo kuza magolo wanga ndabeza kazi osaziwa azandi tawa osaziwa ndiza musoa kodimesa ndima kukonda baby nangabanji wango wia iweo kale tulija unkandi sekelela Jata, ndalama sata, lelo kunditawa, lelo kunditawa. Uzandifuna, baby, uzandifuna. Chikondi chako chabosa, chandalama. Siwa kuti chikondi sindalama. Uzandifuna, baby, uzandifuna. Chikondi chako chabosa, chandalama. Diga kala babwino Uma ndi nyoza Diga kala mafuto Chigondi jago Dijo na maiwe Chigondi jago Dijabo za iwe Koma ine ndi makukonda baby Nangabanji wango bia iwe Kodi mesa ndi makukonda Kodi mesa ndi makukonda Kodi mesa ndi makukonda baby Nangabanji wango kuya iweo Nangabanji wango kuya iweo Uzandifuna baby uzandifuna Chikondi chako chabosa chandalama Siwa kuti chikondi sindalama Uzandifuna baby Chabosa chandalama Siwa kuti chikondi sindalama Chabosa chandalama